Yay! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Vino Brand! Yeah! Ha, 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 ha!
Nakulilia Mola, magoti yangu nakupigia hey, maisha yangu nakupa Maulana, sito haribika na ujane. Kila siku nakulilia Mola, magoti yangu nakupigia hey, maisha yangu nakupa Maulana, sito haribika na ujane. Wendo wangu, wendo wao, wendo wako tupa faraja. Wendo wangu, wendo wao, wendo wako tupa faraja.
Maulana Pata. Hey, 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 na Lucifer, utoni pata. Hey, 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 Maulana, uloni pata. Hey, 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 na Lucifer, utoni pata. Hey, 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 Maulana, uloni pata. Hey, 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 na Lucifer, utoni pata. Hey, hey, hey,
akiba yangu nakupelea, maisha yangu nakuletea, yeye ewe Mola tanibebea. Wendo wangu Maulana, akiba yangu nakupelea, maisha yangu nakuletea, yeye ewe Mola tanibebea. Wendo wangu Maulana,
wakisema sina uwezo, hey hey hey, wajatambua kwani wendo kuhu.